Стали ведь.
This time is out. Na fall back, nipo zima nifufuke. Wima sipo kama kuna black kwenye nyupe. Nenda pole nikukute, shana nikusuke. Toka jana sina mana, nina bana nipasuke. Kwenye maji mpaka fuke, banda nikumbuke. Saba nikumbushe, Jeremiah mpaka duke. Leso na bandana, flower vessel kwenye buke. Tema mpaka kesho, hita tapo kwepo ni mwibuke. Napato bingo soko vuta nikuvute. Chinja nikitinga na izi luga za kigunge. Pitisha mifugo kwenye mbuga ni wachunge. Na vitendo sina promise kama sera za wabunge. Neno nikipupe kwa bendera za wanyonge. Nataka nikupe picha za Mandela na wakongwe. Kisha watambue mibesela kwa vidonge. Wanasema mene mkali na wala kisa so pombe. Rappers wako moderate, so inabidi niwe whack. Rapper weka best rapper line compensate. Kila luga natapika usisubiri nikose. Utabaki AKS say come up and say boy. Harakati changamoto kama MCs. Majifunza kusameni bakiwe na conscious principle. Ibrali nyambia system iko corrupt. That was in a levia kata mafuwa na cold. Yeah, yeah.
Nina consequence bitch, niko confidence niche. Hata mwete mkali wako bado atoki kwenye bitch. Sikosi siku peshi, mikosi sio mwepesi. Sina swaga kibitoze, ndigo kosti soma kete kupe stressi. MC tupe jezi shuka benchi. Mistari michafu kashori anainuka hezi. Njoni some ordinary kwenye ngoma na mistari. Na yochoma utasema nimechora kwa vikali. Na freestyle ama style ya bure. Mistari kibao kadaftari la shule. Kila vesi ni risala, mada ikumbuke. Sio mwepesi leki fala bongo lala usumbuke. Rap terrorist, rap better shit. Bado kuitwa veteran na drop bombs kwenye beat ya Resalam na cross border to the slums of Mungiki. Shout out to na E, peace to Mwaniki. Back kwenye booth, black kwenye boot. Kaki pensa ziko tight, kaki tambi kwenye suit. Skia scratching gawa tatio ya duke. Definition ya rap, go search kwa kamusi. Boost ni na sticky we beat ni pekicha. Old school kiki, snitch piga guitar. Punchline na kiki kama movie kitupa. Maskani na kula yani kama mbuzi wa kitaa.
Incredible. Say the now or never, homeboy.
Kill drone.